kweleza chumwe mwe mtima wanga nzeru zanga wazibaraliza wazibaraliza. Kweleza chumwe mwe mtima wanga nzeru zanga wazibaraliza wazibaraliza. Analipo wina anakweleza makanizo pangono nazipa wasaseweleza mtima wanga. Analipo wina anakweleza makanizo pangono nazipa wasaseweleza mtima wanga. Chumwe chakanga chiko mapo kwela chikondi chichitangati galu waga mpaza chagudwa akakuta sasa sika. Chumwe chakanga chiko mapo kwela chikondi chichitangati galu waga mpaza chagudwa akakuta sasa sika. Ndipaze na ine, nikupaze ko. Ano wa viga tali Paka supe wachikondi Paka supe wachikondi Ndipase na ine Ndikupase ko Paka supe wachikondi, ndipase na ine, nikupase ko